Tunasondeka. Yeah. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tu pachokoni pa.
Tunasondeka. Yeah. Tunasondeka.
Anaibo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready? Are you ready? Nikuje.
Hapana.
Nikuje.
Hapana.
Tunasondeka teja kuna soke. Si tu charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pin dogo. Kuna mangoko na hapa mimi ndio jogo. Niko na idea, chungo utaingia. Si rahisi uliza adi nadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mangeu swako ni mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tunai switch back to factory setting. Na mindyo tako hizi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siyezi someka. Sipigi kavu, siyezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ni kona mkona mjiz. Nice pretty face with the bummy a figure. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, tukizi peleka worldwide. Hey, anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini.
Our whole lives are not.
Roundi hii tumekamu kuwa komesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka. Hey, domo domo mpaka lini.
Usibishane na nyanya yao.
Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka, tunasafisha mitambo.
Tunasondeka, tunasondeka.
Naipa kangambo.
Tunasondeka.